kota. Izinja zesibuka kamhlophe. Yafana mnganami ubusiness nekati ngangena ngizophuma nenyokwelele. Hayo njalo. Konozosala. Hayo ma. Kanti wenozolahla ma. Shitu kabisa bedona. Zofika inkulu ngiyakutshela uzobona. Ebhasini mina nothithi usiphebe nonexi. Steering is manje omakoya. Ngakuwena skip by. I feel like I made me a man. Umshini oshintshayo. Now really your average suburban. I feel like I made me a man. Umshini oshintshayo. Not really your average civilian. I'm living on the edge. Yazi wena mini man. When uzothusa tyaxe kumuntu akhangenzi MCM washa wena.